Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri kumwe na Eugenia Makankusi. Abaduteze amatwi mwese ndabaramukije. Turakomereza ibiganiro byacu ku makuru, turakurikizaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Ikaze ku Ijwi rya Amerika, duhere rero ku makuru.
Mwaramutse Jini Mukankusi, mwaramutse namwe mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Oriane Itangishaka agiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere muri Korea yo mu buraruko. Mukuru w'igihugu cya Korea yo mu buraruko Kim Jong-un amenyesha ko igihugu ciwe cyagize imyimenyerezo y'amabombe akoreshwa imyuka ikaze ya hydrogen ku munsi wa gatatu w'indwi, mu ntumbero yo kwitegurira neza gukingira karere ka Korea ibitero vya nuclear vyorungikwa n'ibihugu biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amajambo ya Perezida Kim yatangajwe ejo ku munsi wa gatandatu n'ikinyamakuru cya Korea yo mu buraruko KCNA. Mu birori ico kinyamakuru kivuga ko yari ariko ashimira ubushikiranganje bwo kwivuna abansi ku bikorwa byakoze. Iryo jambo ribaye irya mbere ashikirije icese nyuma yaho iyo myimenyerezo itashimishije na gato n'igihugu c'Ubushinwa gisanzwe gicuditse naco ikananegugwa bidasanzwe n'ibindi bihugu bitari bike ku isi. Inyuma y'amasaha make iyo myimenyerezo ibaye, ivyuma bipima ibintu biturika ku isi vyaciye bivyerekana akanama ka ONU kajejwe umutekano ku isi kacakarahura vyihuta mu gutegurira ibihano ico gihugu carenze ku mategeko yako. Mu itangazo ako kanama kashikirije kavuze yuko iyo myimenyerezo yabangamiye mu buryo buboneka amahoro n'umutekano vy'isi. Kubwiwe Perezida Kim avuga ko iyo myimenyerezo yagize ari uburenganzira igihugu ciwe cigenga gifise kandi ko ari gikorwa umuntu adakwiye kunegura. Ibiro vy'abahinga bakurikiranira hafi ibibera muri Siriya bivuga ko ibitero vyo mu kirere vyaraye bigizwe mu karere k'uburaruko bushira uburengero bw'igihugu kafashwe n'abaroberi vyahitanye abantu benshi harimwo abasivile, abagwanyi n'abanyororo. Yamara ivyo biro bijejwe kugenduza gateka kazi na muntu muri Siriya ntibitomora neza niba ivyo bitero vyagizwe muri province ya Idlib vyaragizwe na leta ya Siriya canke indege zo mu ngwano z'igihugu cyo Burusiya gicudise naco ari naco cari giherutse gutera amabombe muri ako karere mu ndwi ziheze. Ivyo biro biharanira gateka ka muntu bivuga ko abantu bashika kuri 39 bahitanye n'ivyo bitero vyo mu kirere vyasambuye inyubako ya sentare kumwe n'agashokari kari hafi yako gasanzwe karafashwe n'abagwanyi ba Arnursa bakorana na Al-Qaeda mu gace ka Marat al-Numan. Amakuru ya mbere yavuze ko hakomeretsa abantu benshi cyane muri ivyo bitero, ayandi ava mu bihugu vyo mu burengero bw'isi akavuga ko ivyo bitero vyari bigizwe n'amamisire ane kandi ko igitigiri c'abahitanywe nazo bazosanga ari benshi kurusha. Uwo mugwi wa Al-Nursa numwe mu migwi y'intagondwa z'abayisilamu bariko baragwana intambara ntagatifu bita jihad muri Siriya, aho bavuga ko bashaka gushinga leta ya kiisilamu ku butaka bw'ico gihugu cyose. Muri iyo ntambara igizwe n'impande nyinshi, uwo mugwi ugwanywa n'abasirikare ba leta n'izindi ntagondwa z'abayisilamu batavuga rumwe kimwe n'iyindi migwi y'abaroberi ishigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. I Pristina ku mugwa mukuru wa Kosovo, igipolisi caraye gikoresheje imiringoti y'amazi n'imyuka mibi ibabaza mu maso mu komora abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bari bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza ingingo za leta. Iyo myiyerekano yari yatanguye mu mutekano yava yadukamwo uruhagarara, yabaye imwe mu myiyerekano yari imaze igihe igigwa n'abanyagihugu aho babandanya gusaba leta yose gutanga imihoho nyuma yaho iyo leta ifatiye ingingo zibangamira ubwigenge bw'igihugu mu gupfundika amasezerano amwamwe n'igihugu cya Serbia hamwe na Montenegro. Imigambwe itavuga rumwe na leta harimwo uwitwa Self Determination n'uwitwa Alliance for Kosovo Future ivuga ko amasezerano leta yagiranye n'igihugu cya Serbia aho yongereje abo mu bwoko bw'ico gihugu baba muri Kosovo uburenganzira bwo gutegeka uturere bakanaronswa uburyo buvuye hakurya muri Serbia muri ayo mabanga biteye amakenga menshi ku bwigenge bw'igihugu.
Dushimiye mugenzi wacu hutugezeho ayo makuru. Nshuti zacu, muracyateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. uyu numwanya noneho tubagezaho ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ikiganiro ejo.
Shuti ikiganiro ejo ikaze mu kiganiro cyacu cyanone. Wowe rero utaje usiba kudutega amatwi, twongeye kugushimira kandi tuguhe ikaze muri iki kiganiro. Nk'uko bisanzwe ni ku cyumweru ku isaha y'isa 11:35 ndetse kigasubiramo ku isaha y'isa 2:05 n'isa 11:05 ku masaha nimugoroba. Kandi no mu yindi minsi mu gikurikirana kuwa kane no kuwa gatandatu ku isaha y'isa 12:00 za mu gitondo. Kuri uyu munsi muri studio muri kumwe nange Nicole Muziranenge. Naho Roje Nigena ahagarariye iki kiganiro.
Mboni bit Ginganza marumbu, ngerane urenga hamwe ritarenga. Ni mama wambyaye nakwiturikihe. Yego, nitwa Mighty Popo, nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nawe udukurikiye hari icyifuzo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, bidusangiza unyuze kuri nimero yacu ariyo 0784-12-82-32 cyangwa se 0782-082-32. Ndetse haramutse hari ibindi biganiro bya ejo wacikanwe, bisange ku rubuga rwacu ari rwo www.ejoyoutheco.org. Reka dutangiye duha umwanya mugenzi wacu ya Kamoris atugezeho ibitekerezo, ibyifuzo muba mwanyujije mu butumwa mudahwema kutugezaho. Shyaka ikaze, dusangize ubwo butumwa.
Ikaze inshuti z'ikiganiro, turi kumwe muri uyu mwanya w'ibitekerezo by'abakunzi bacu. Muri iki kiganiro turagaruka ku butumwa bwavugaga ku kiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize, cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ku gikorwa cy'umuganda. Reka tudatinze rero, ubu butumwa bw'uyu munsi tubuhere ku bwa Yvonne uri Rurindo mu majyaruguru y'u Rwanda. Ati uruhare rw'urubyiruko mu gikorwa cy'umuganda rurakenewe kuko ari rwo mbaraga z'igihugu. Ingabo Nziza Xavier uherereye mu karere ka Huye mu murenge wa Mbazi ati nibyo koko, urubyiruko tugomba kwiyubakira ejo hazaza heza tubinyujije mu gukora ibikorwa nk'umuganda. Naho Itini mu Bugesera ati umuganda ni igikorwa rusange ndetse cy'ingirakamaro. Yongeraho ko urubyiruko ruta witabira neza kubera kutumva neza akamaro kawo. Ati ariko hakwiye kongerwa ubukangurambaga mu rubyiruko. Asoza yashimye cyane imbabazi mu ikinamico Nyiramubande, anagira inama Mbegeti na mugenzi we yo kwitonda. Ubutumwa bw'abatwandikiye none reka tubusoreze ku butumwa bwa Mbabazi uherereye Kanombe ho mu mujyi wa Kigali. Ati umuganda ni igikorwa buri wese akwiye kugira icye, cyane cyane urubyiruko kuko ari rwo nkingi y'iterambere. Reka duhiniraho ibitekerezo by'abatwandikiye none n'abandi bose batwandikiye tukaba tutabashije kubasomera ibitekerezo byabo tubiseguye. Nawe udukurikiye uramutse ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi, watwandikira cyangwa duhamagara kuri nimero ya telefoni ikurikira 0784-12-82-32 cyangwa se 0782-82-32. Ntegereze isubiremo, ni 0784-12-82-32 cyangwa se 0782-82-32. Naho email yacu ni ejoyoutheco mu magambo afatanye @gmail.com. Ndetse n'abakoresha Facebook ntitwabibagiwe kuko mwaduha ibitekerezo byashakirwa ukandikamo ijambo ejoyoutheco ukadukurikira ndetse ukanadusangiza ibitekerezo byawe. Kubifuza gukurikira ibiganiro bya ejo byatambutse, mwanyarukira ku rubuga rwacu ari rwo www.ejoyoutheco.org. Mwakoze kubana natwe muri aka kanya k'ibitekerezo byanyu.
Arakoze cyane, reka nkomeze nk'uwikaze kandi nkwifuriza kuza gukomeza kunongerwa n'ikiganiro ejo cy'uyu munsi. Ni kubwa ejo Nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bikibarirwa mu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ni muri urwo rwego ibikorwa byo kwiteza imbere biva ku rwego rumwe bigana ku rundi, ari byo ahanini usanga byimakajwe imbere binyuze cyane cyane muri gahunda za Leta. Mu biganiro byacu twagiye dukunda kuganira ku kwiteza imbere cyane gusa binyuze ku nsanganyamatsiko nyinshi zigiye zitandukanye. Aha twavuga bimwe mu biganiro nk'icyerekeye kuzigama, ubworozi bw'amatungo magufi n'ibindi byinshi. Tubikomozaho kuri uyu munsi tugiye kuganira ku matsinda mato, twibanda ku buryo rimwe mu nzira yo kugabanya ubukene. Niko mu kiganiro turi bwumve ibitekerezo bitandukanye by'urubyiruko kuri ibi, tugakomeza twumva bamwe bagannye amatsinda matoya, ari nako twumva ubuzima bw'umwe wafashe icyemezo cyo kugana itsinda ritoya, kugeza ubu bikaba byaramuhinduriye ubuzima akagira aho yigeza ku buryo bufatika. Turaza kuba dusatira kugera ku musozo, kwiyumvira ikinamico Nyiramubande nk'uko bisanzwe, ntimuve ku murongo.
buri wese afite uko yumva ndetse agafata bene aya matsinda matoyi. Ni nako ikiganiro cyacu tugitangiriye kukumva ibitekerezo by'urubyiruko rutandukanye kuri aya matsinda matoyi. Ni kuri mikro ya mugenzi wanjye Crispe Mizero.
Amatsinda mato ngewe numva ari meza ku muntu yayajyamo kuko iyo uyagiyemo ubasha kungurana ibitekerezo na bagenzi bawe muri ubwo buryo ukabasha kwiteza imbere nateza imbere bagenzi bawe.
Amatsinda ubundi yari meza pe kuko wasangaga harimo abafataga amafaranga akagira icyabamarira ariko mushobora kwibumbira hamwe muri ayo matsinda magufi hanyuma umubitsi wanyu ugasanga we bitewe nuko nta tegeko rirengera ayo matsinda magufi y'amafaranga mwagiye muzana niba ari 200 niyo ari 1000 ku munsi yamara kugira ageze aho agera we akayabatura kigendera icyo gihe rero yagiye babandi bari kumwe bo bahura n'ibibazo nge numba numva yanjye n'ubundi ngomba kuyibikira nta nazamuka nkizamura ubitewe nuko ubujya ngo nzagira ne conflict n'umuntu irifoke nge mbika yanjye none akaba ari njagirira kamaro ariko nzi ngo nige yavune.
Amatsinda mato atuma abantu bahura bagakorana bakunga n'ibite kizuko akenshi iyo abantu ari kumwe ibitekerezo byinshi rero numva aruta iyo umuntu ari kwikorana arumwe.
Amatsinda ikenya tekerezaho ni kintu cyiza ko gihuza abantu tari impamvu gusa y'amafaranga bagera solidarity hagati yabo bakamenya na bakagera bagafashanya mu buzima busanzwe bye byose iyo mwagize ikibazo abandi baramufasha ntago ababayeho wenyine barafatanya mu bintu byose.
Amatsinda mato ndumva yafasha abantu yo abantu bifatanye bari tuvuge mugakora groupe y'abantu 10 byabafasha mubonye amafaranga mugakora nka business ubwo buri umwe yabona mw'inyungu bigatuma umuntu ajya ku rundi rwego.
Ibyiza ariko nk'umuntu ushaka gutera imbere cyangwa ushaka kwirukanka kugira ngo ugere kure wakwifatanya n'abandi ariko nimba ushaka gukora ibintu bya gusa uratinda mu nzira ugenda gahoro.
Kwibumbira mu matsinda hari igihe habamo abantu nyine badahuje urwego baba ku rwego hejuru kwenda niko nabyita nyine ugasanga niwe badomina cyane nyine mu matsinda babona inyungu nyinshi nyine mu bivuye mu matsinda kwako nyine bagaraga nk'aho bafite imbaraga kurusha aba bandi bari hasi kandi bakagombye kuzamurana bose.
Barakoze cyane kubwi ibitekerezo batanze mwumvise ko buri umwe afite uko abyumva. Turakomeje n'ikiganiro. Nubwo akenshi usanga hari abataragiriye imyumvire yo kugana amatsinda matoya, aha ho ni mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kabare. Aha korera rimwe mu matsinda agize kano gace. Bo bagaragaza ko hari akamaro k'aya matsinda ndetse ko hari byinshi abafasha. Ndetse batubwira n'uburyo babikoramo. Ku nkuru irambuye ive nkuye mu rugera hatubereye.
Ese nitwa Iradukunda Vianne.
Vianne nk'umuntu w'umusore hari abasore benshi ushobora gusanga yibereye ku muhanda akumva ko kuba umusore icyo bimufasha ari ukwambara agakaraba. We kuki wagize igitekerezo cyo kuba wakikusanya n'abandi mukajya mu itsinda rito nk'iri?
Ok, mbere na mbere ndanyonga amafaranga nkuye mu bunyonzi mu rwego rwo kugira ntayarya ndaza nkayabitsamo hano. Nimba ku munsi nkoreye 1000 se cyangwa kurera 500 nkaza nkizigama ngaha mu cyumweru nkizigama incyabiri nk'ukwezi gushobora gushira nizigamye amafaranga agera ku 500. Ubwo rero nkasanga mu mwaka urimo urashira mbasha kuba mfite 50 kandi n'utundi tunaragiye ntukemura gake gake 50 akaba ariyo nzigamye. Kuko mbaze nimba uyu mwaka ushobora kuzasoza mfite 50, ubwo mu wundi mwaka nzaba mfite andi mafaranga 50, urumva ko bizabyabaye 100 kandi mfite n'ibindi bikorwa biri imbere bigenda bizamuka bizamuka.
Ufite nk'imyaka ingahe wowe?
16.
Ni hewa kugitekereza cyo kwajya mu itsinda nk'iri ngiri?
Nuko abandi nabonaga baba mu itsinda hari ikintu kibafasha byinshi.
Nk'ibihe?
Ubu ngubu uraza wenda ayo wakabitse wayajya ariko iyo uje ukayashyira aha ngaha bikongura igitekerezo cyinshi cyane. Kuva maje kugeramo ubu ngubu nitunagabana ubu ngubu nzagura igare cyangwa wenda ngure n'indi myaka mbone ko nashakisha imibereho.
Urumva uteganya ko ushobora kuzagabana nk'amafaranga ngaye nimugabana?
Ni 50,000.
Uko ukomeza gutembera muri uyu mudugudu ni kuhura n'urubyiruko rutandukanye. Muri rwo harimo abatagira amatsinda y'ubwizigame babarizwamo.
Njye mu by'ukuri itsinda ry'ubwizigame mba numva rwose nta n'itsinda na rimwe nkwiriye kubamo. Byanaruta nkafata agasanduku nkabikamo na 400 y'ibiceri 100 nkagenda nyabikamo mpaka ariko ntagiyemo mu itsinda runaka mba numva ntabishobora. Njya numva impaka bagenda baterana ukumva runaka ngo bamugurije amafaranga yatinze kwishyura njewe numva ibyo ngibyo kugira ngo nje guhangana n'abantu baza abantwarira ihene yanjye cyangwa inkoko yanjye nafata byampa umutuzo nkabika amafaranga nkagenda mbikuduceri akazagwira agasanduku mfite mfiteho amafaranga 179 n'utundi duceri.
Turamushimiye kubwiye inkuru uwumvuga ko nta kamaro ko kwibumbira mu matsinda mato wasanga hari icyo ari mahomba yakabaye abiha agaciro. Reka mbibutse ko tukiri mu kiganiro ejo tuganira ku matsinda mato uburyo ari imwe mu nzira yo kugabanya ubukene. Ese udukurikiye muri aka kanya ubona kwibumbira mu matsinda matoya byafasha umuntu gutera imbere? Dusangiza igitekerezo cyawe unyujije kuri nimero zacu 0784124232 cyangwa se 0782802832. Nawe ugifungura indangururamajwi yawe Radio Nijwi rya Amerika mu kiganiro ejo. Nk'uko mu ndirimbo dusanga mu butumwa butandukanye, benshi mu bahanzi nabo bagiye baririmba ku kwihuza ndetse no gukora dushyize hamwe. Nehemia ni umuhanzi w'umunyeshuri nawe yararirimbye ati dushyire hamwe. Kirehe na bagenzi banjye Tabara Pacific afatanyije na Hitimana David aho baganiriye n'umwe mu bategarugori wafashe umwanzuro wo kugana itsinda rito aratubwira byinshi ku buzima bwe mu nzira yo kuganira itsinda bikamugeza kuri. Reka tubatega amatwi.
Mu biro betero 8 uturutse mu Gasiza ho mu karere ka Rulindo niho hari atelier ya Mukabutera Francine w'umutayeri ufite imyaka 30 akaba nacururiza bibirenge bitandukanye.
Ubwo dukangahe buriya cyangwa 6 ye ni ya
Uyu mwari uvuga ko yakuza akunda umwuga wo kudoda ngo yatigire inama yo gusanga abandi mu matsinda abakidodera ku ibaraza.
Cyane kujya mu itsinda nuko nabona gushobozi bwanjye gukora nyine ntari kumwe n'abandi ntari kubishobora. Nakora ku rubaraza nyagirwa. Nakwigira n'abandi bacuruzi ngo bakodeshe imbaraza urubaraza nkarura. Biba ngombwa ko njya no gukorera mu rugo mu gikari. N'abana nkajya mbigishiriza mu rugo kuko harimo babiri nigisha nabanje kwigisha uyu n'ungu dukorera ku rubaraza. Imvura yagwa bikaba ibibazo. Ariko nagiriye mu itsinda nabashije kwishyira hamwe n'abandi mbasha kwaka amafaranga binyuze mu matsinda. Hanyuma mbasha gukorera mu nzu.
Francine uyu ni umwari wihoranira ka morale. Ubona ko afite icyizere cy'ejo hazaza. Arakomeza atubwira icyo kujya mu matsinda byamugejejeho.
Itsinda bimaze kumfasha kubasha kwikorera. Ntacyo ryanyunganiye kuko nabashije kwishyira hamwe turi abantu 12 twaka inguzanyo binyuze mu matsinda. Bampaye inguzanyo y'2,200 bwa mbere, ndangura ibitenge, mbasha no kugura ipasi yo gukoresha. Ngo mbese njya mu nzu ndakora binyuze mu matsinda.
Umwanzuro wa Francine wo kujya kwibumbira mu itsinda siwe gusabye agira akamaro. Uyu ni umwe mu bamukora muri atelier. Reka twumve uko amuzi.
Nikiduhaye Felicia. Naraje mbese nje kwiga nsanga ari umuntu udoda akorera mu gikari. Ntazi ko yatera imbere ngo agere ku ntego nawe yo kujya mu nzu abashe kuba yashinga atelier kimwe nk'abandi batayere. Buhoro buhoro agera aho agera ku muhanda. Akajya akora nabwo imashini tuyizamukana tuyijyana ruguru mu rugo. Nubwo ajya mu matsinda. Agiye mu matsinda. Abasha gukodesha inzu. None tukaba turi hano. Ubu ngubu ni umuntu ukomeye yabasha no kwigura n'ikibanza akibonye. Abikesha amatsinda.
Mu gusura Francine twamaze akanya kavura kaba kageze ku mabati. Bita bimwibutsa uburyo akidodera ku mabaraza y'abantu yahitaga yanura ibikoresho byose. Akazi kakaba karahagaze. Ariko bari mu nzu abasha gukodesha. Bityo rero agasanga kwibumbira mu matsinda matari byiza. Bishishikariza abatabi agaciro.
Ni ukuvuga ngo ntibakajye bapinga kujya mu matsinda matoya kuko niho umuntu ahera. Ntabwo uzahera ku 500,000. Utagize ukoresha 100,000 ngo ubishobore. Ubanza ukagenda mu matsinda ukareka ukuntu umuterana buri cyumweru, ukareka ukuntu umuterana buri kwezi. Ibyo bikagenda bigukangura mu mutwe ukajya ku isoko n'abandi. Kuyo muhura muraganira ibitekerezo byanyu mukabihuza ukabona hari icyo wakora muri abantu benshi ariko urumwe ntacyo wakwimarira. Akaba ariyo nama natanga kugira ngo n'abatabasha kujya mu matsinda bibumbire hamwe mu bimina batangire batanga ayo 500,000 cyangwa icyo gihumbi. Iyo umaze kwishyira hamwe nibwo usanga mwihaganye banki runaka bakabahinguzanyo mukagura iyo modoka mukagura ibintu binyuze mu matsinda bikabasha kuba byiza kurushaho. Uri umukene uri mu matsinda udafite mituweli bakwishyura mituweli. Uri mu matsinda nta bushobozi ufite ushobora no kubona inka hariya ukavuga uti mbonye inka ariko mu itsinda ninjyeyo nkabaguza 100,000 ya nka ndayigura. Ibyo bikagenda biguteza imbere. Bagenzi bacu barakoze ndetse na Francine wemeye gutanga ubuhamya gukuna amatsinda matoya yamufashije kwiteza imbere. Ubu rero tukaba tugeze muri wa mwanya dutegerezanya amatsiko turi benshi. Ni ikinamico Nyiramubande ku bwa ejo Nyiramubande z'urubyiruko. Ubushize Gakuru na Mbegeti bari gushaka uko bakurura umugi mu bikarito byajyanywe na magazine kwa diregiteri. Ese mama byaba byifashe bite? Mukurikira umukino.
Kiburi yombe upakuri mwe hari wanyu mu nkambi cyangwa nkinyara gacupa da.
None
se ahubwo harimo koroherwa. Shahaba, nukuri cyagutangaza ari abantu byashimishije ngo umugizi wa nabi ngamazi yaramuturikanye arimo yafunga. Nakwibuka ko bikugiraho ingaruka. Wumva ndahapfiriye pe.
None. Cyakoze mbaba.
Karame.
Nyine papa waracyari mu bitaro. Abaganga baramufatiriye.
Nibyo.
Tubanze tubone amafaranga yo kwishyura ibitaro.
Yewe.
None se mbaba.
Karame.
Kutambwiye wa mugabo wakohereje amafaranga muri telefone.
Erega.
Urya waranyihoreye rwose ntambabaye.
Haba. Urabizi ko nta kintu nakwanga kukubwira. Nanjye nari narabisobanukirwa neza. Ni umugabo utwara imodoka uzana hani nk'uyu mu mwambi yaraje ngo mudodere ingofero. Noneho mu gihe cyo kunyishyura arenze amafaranga menshi. Nyuma nyamusubije yaranyirengeje. Biramurakaza ngo namusuzugure.
Iki? None se mbaba.
Karame.
Umuntu ageze ku rwego rwo kuguha impano kuko nanjye ntarayiguha. Ubwo nta kindi kintu mupanga.
Arakoze cyane bivuye mu rugo mwiza.
Arakoze pe.
N'ubutumwa bw'amahoro buhambaye. Noneho rero tuza twumva indirimbo ya Mbegeti. Mbegeti agera imbere.
Nubwo indirimbo yanjye ndarayirangiza neza ariko mureke mbumvishe. Kandi gitari nayitiye ku rusengero. Nimugire ikibazo bazanye.
Ubu gusenga.
Tega amatwi mwumve. Duharanire amara amahoro ya buri wese. Duharanire amara amahoro ya buri wese. Duharanire amahoro, amahoro ya buri wese.
Biragaragara ko buri wese afite impano rwose.
Cyane
batamenye. Mbege ndagutinye.
Mu by'ukuri mu buzima buri wese aba afite icyazi. Ahubwo ubwo bushobozi ndengakamere bwihishe businziye buba bukeneye guhura. Twese tukabuhuza ndetse tukuzuzanya.
Mumbabarire ko ntitabiriye izi nama za club nk'uko bikwiye pe. Ariko nanjye ndabibonye numva ngize igitekerezo. Numva dutumiye abantu tukabereka defile de mode. Nabyo rwose ni ibikorwa by'amahoro kandi byashimisha abantu.
Arakoze cyane Minyone ku gitekerezo cyiza duhaye. Ariko ndumva ibyo byo byadutwara amafaranga menshi cyane. Kandi nta kazi tugira.
Ngewe rero mutabona amazi iminsi ntaboneka mukagira ngo nicaye ubusa. Ikibazo cy'amafaranga hari umuterankunga nashaka akaduha amafaranga kandi ndabyizeye.
Ntiwumva?
Minyo, uwo muterankunga waduha amafaranga wizeye neza ni wowe.
Eeeeh.
Reka. Baze gose nta kintu twize dupfa cyane cyane kumubwira cyo gukundana. Ariko shaho ufite mwishwa wawe mwiza. Yavo umugore w'igitangaza rwose.
Ariko se ko ntakubajije. Buriya ntufite umugore n'abana ra?
Ishwe da! Reka. Ariko ndashaka kubikemura da.
Nabonye wambaye impeta y'abashyingiranwe.
Abagore b'ikigese shaho. Byararangiye kera. Ahubwo buriya kizamahirwe shaho mbabaza akabyumva. Hageze ngo sinangushakira umwana. Ukore da. Gusa najya umukuregere. Haretse kunsuzugura rwose ngo nanjye.
Nanjye narabimenye ariko byarambabaje. Ariko humura kidu, uri umuntu w'umugabo. Ndaza kubikurikirana sha. Nukuru uri umuntu w'umugabo ntugire ikibazo. Iyo dosiye y'inshinge rwose.
Avugisha ukuri. Bembege. Ruya rumugi rwagize kwa directeur. Ko twigenje ubona ko tuzarukurayo dute. Ibaza yagize ikintu kiba bakabivumbura. Directeur yabigenderamo bakamufunga. Hanyuma hagatangizwa iperereza bashaka babihagije.
Uzadukura
yewe
yewe buka ko mama Yusufu yatumushije kuvuga
muzi yawe naribagiwe
tujye tuvuga jiga
naribagiwe
ari kwa directeur sha uriya mu magazine ya radio mu kiye rwose
yaratwishe
ukuntu twari twarutsinje muri bya bikarita twizeye ko tuzayakura
ngo tutagize
Kaya
jani rawa mpushari wa mama Yusufu wakitu nyeo. Mwame singa wangi. Ari ya majiga baiti. Muri bira wikarito byo kwa direktiri. Nigute twabikora bida TV kibazo koko.
Umva man. Reka tuzaya rechere yu. Ikiza wa kizaya.
Hakuse mbeje. Mbeje iti koko. Uribuka magambo. Yarere muri yandirimbo baturirimbye. Ya mahoro. Mwane babivumbuye mu kigo. Bigateza impagarara akagira abafungwa. Urumva yo yaba ariyo mahoro uririmba koko?
Oke. Nawe rugiye. Ni turamuka tuvuze ko ari twe twarizana. Nyirabyo mama Yusufu n'ubuyobozi bw'ikigo bazavuga. Urumva ariyo mahoro twaba tuzanye?
Kuri muga nje murambira rwose ahantu umugabo wanje ari
ahubwo uratubwira aho umusize
ngo aho umusize
aho umusize nyine
gute se
kuko imwe ibi ntago twabyihanganira amata
ye
amayeri nkaya ngaya abantu bakunda kuyakoresha
ngo amayeri
abakunda kuyakoresha bagacika ibitaro batishyuye ntago twabyihanganira rwose niko ngaho reba n'amafaranga reba ino fagitire
ndi kuyibona
ngahishyira mu mwanya wacu nk'ubuyobozi bw'ibitaro
nishyira mu mwanya wanyu se njye ndi muganga narabyigiye Oya rwose ngera murambira ahantu mwashyize umugabo wanje gatsimbanye.
Umva nkubwire mata. Ahubwo umenye ko utari buve hano tushyira no mafaranga yose.
Urumva?
Natwe nta kundi twabigenza rwose utubabarire.
Muga kuko rwose mwamba bariye nkigendera koko.
Urumva turamenye ari nde twishyuza
wowe. Kuko Imana nanjye umugabo wanje ntabwo nzabana herereye rwose.
Ubwo nyine muremera kwishyura? Ni mwanga turagenda tugurishe bimwe mu byo mutunze.
Ngo mugurishe?
Maze kutishyura amafaranga nyine.
Ntabwo se muragurisha iki rwose rwose ni mu
Ntaguva.
Ni mu cyunkoni zamba.
Singaho. Kantengo niwe basigaranye mu gihe gatsimbanya yari yaturutse bitaratishyuye. Azemera ko umugore we bamusigarana kugeza ryari? Naho ubuta.
Tawa nyiramubonde we.
Amatsiko y'abari menshi ariko ikinamico nyiramubande nakagaruka mu kiganiro ejo. Turagana ku musozo gusa mbere yuko dusoza reka mbibutse ko twaganiriye ku matsinda mato twibanze ku buryo rimwe mu nzira yagabanya ubukene twumvise ibitekerezo bitandukanye by'urubyiruko twakomeje twumva bamwe baganya amatsinda matoya ari nako twakomezanyije n'inkuru y'ubuzima bw'umwe wafashe icyemezo cyo kugana itsinda ritoya bikaba byaramuhinduye ubuzima akageraho yigeza ku buryo bufatika byose byatugejeje mu mwanya w'ikinamico nyiramubande mudasiba kugezwaho mu kiganiro ejo ikiganiro cya none reka tugihinira ahangaha mbonereho gushimira mwese mwafashe uyu mwanya mugakurikirana ikiganiro ndetse n'abanyamakuru ba ejo bakora buri kimwe ngo iki kiganiro kibagereho kuri micro yari Nicole Muziranenge naye ikiganiro kiyobowe na Eugene Igena reka ngire nti ibihe byiza tuzasubira ubutaha bye bye
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Abakunzi ba radio ijwi rya Amerika ndabasuhuje nongera kandi kubifuriza umwaka mushya muhire. Mwe mwese twaganiye umwaka ushize, namwe kandi tuzaganira muri uyu mwaka. Namwe abandi bashya ndabatumiye mu biganiro byacu kandi mbanje kubashimira. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mu kiganiro dusangira ijambo. Ntibisanzwe uyu munsi twumvise ibyifuzo byanyu. Bamwe muri mwe mwifuje kongera gukurikira ikiganiro twatangaje mu minsi mike ishize cyerekeye ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, kwandika no gusoma. Muri mwe hari uwabuzi umwanditsi w'umunyarwanda w'umurundi, hari uwabuzi igitabo, imivugo cyangwa se inyandiko zishimishije z'abanyarwanda cyangwa z'abarundi. Turabararitse muzatugezeho abo banditsi, ducukumbure inganzo zabo. Abenshi muri mwe muzi abantu b'ibirangirire barimo abakinnyi ba za sinema, muzi n'abakinnyi b'imipira, muzi abacuranzi, hari n'abazi abakunda gusetsa nka Kansime n'abandi. Mu Rwanda hafi muzi Kidumu, muzi Kizito Mihigo, Intore Masamba n'Amasabo Nyangezi, muzi kandi Kanyombya na Kanyoni, muzi Knowless, muzi Miss Rwanda Kundwa Doriane ndetse na kabuhariwe Eric Bakame ndayishimiye. Bake cyane mu batwumva mushobora kuba muzi cyangwa se mwarumvise mwarimu Gasimba Francisco Saveri. Abatazi mwarimu Gasimba Francisco Saveri bigeze kumva nibura igitabo kitwa cyangwa se imivugo cyangwa se inyandiko Isiharusahuzi cyangwa se Bangaheza nabo hambere. Ariko hari n'abashobora kuba mu bihe bya hafi mwarumvise Indege y'Ubumwe Rwanda rw'ubu. Ayo mazina y'ibitabo n'imivugo byibutsa mwarimu Gasimba Francisco Saveri. Mwarimu Gasimba simutindaho cyane, ariko turi kumwe muri studio hano kuri telefone. Ndabanza amasuhuze mwarimu Gasimba Francisco Saveri, muraho noheri nziza kandi.
Muraho kandi nawe ndayikwifuriza noheri nziza n'umwaka mushya muhire wa 2016.
Ikaze kandi ku ijwi rya Amerika. Gusa ariko uyu munsi ntituharira cyane cyangwa se kumwihariko mwarimu Gasimba Francisco Saveri, ntituharira kandi ibirangirire maze kuvuga hejuru, ahubwo uyu munsi ndawuharira umuco nyarwanda n'ikinyarwanda. Ndagaruka ku gitabo cyanditswe muri iyi minsi mike, igitabo cyanditswe mu kinyarwanda cyitwa Ku Isoko Sihahandi. Iki cyanditswe n'undi munyarwanda Kazi, nawe namutumiye hano muri studio ari kuri telefone. Mwabanza kutwibwira.
Murakoze cyane Etienne. Nitwa Mukantabana Imatire, nanditse ko kuri iki gitabo Ku Isoko Sihahandi, nanditse vuba ariko imirimo nakoze ni imirimo y'uburezi.
Imirimo y'uburezi
n'ubu niyo nkikora.
Ye, nibyo navuga mu kanya, kwigisha, guteza imbere ubumenyi n'ubwenge. Namwe madame Imakire Mukantabana, ikaze kuri rya Amerika kandi mukomeze mugire iminsi mikuru myiza ya Noheri n'umwaka mushya muhire tugiye gutangira. Ikaze.
Murakoze cyane. Namwe umwaka muhire. Noheri ndumva yo yatangiye kwanziza.
Ntangirire ku nyito y'igitabo cyanyu mwanditse madame Mukantabana. Mwagize muti Ku Isoko Sihahandi. Iyi nyito wayitekereje ute? Uziko nkibona igitabo bwa mbere nabanje gusoma ngo Ku Isoko Sihahandi.
Birashoboka kubera ko byanditse kimwe, ariko iki gitabo nkita Ku Isoko Sihahandi mu mapaje y'inyuma nari nashyizeho ubwo ku rupapuro ruheruka, nari nashyizeho Ku Isoko aho ariho. Ku Isoko ni iwacu, ni iwanyu, naho wavukiye, naho warerewe, naho wakuriye, naho wabaye. Nanaho kuvuga ngo Ku Isoko Sihahandi ni ukuvuga ngo iwanyu byarahindutse uko wari ubizi siko biri ubu ngubu ibyo wari waramenyereye cyane cyane byiza byabagayo byarahindutse ntabwo bikiri kwa kundi ubwo rero kuvuga ngo ku isoko si hahandi byatewe n'ibyari byarabaye muri jenoside noneho ngezeyo uko yabaye ntari iwacu aho nakukiye mbona ibintu byarahindutse
Byarahindutse n'icyo nagiye kugeraho madamu Kantabana igitabo se mwacyanditse mugamije iki
harimo impamvu zaba ebyiri nashakaga ko abatazi ibyabaye abatazi uko iwacu hari hameze abatazi uko u Rwanda rwari rumeze umuntu avuze muri rusange bavutse nyuma cyangwa n'abari barahamenye noneho ibintu bikabihinduka babimenye uko byagenze cyane cyane nashakaga ko abakiri bato bamenya uko ibintu byahoze
none madamu Kantabana aho ku isoko muvuga mwahadusobanurira mwahasobanurira abatwumva neza ku buryo bakumva ahariho aho hantu mwasanze byarahindutse
aho hantu kuhababwira rero nibirebe
urabihindura
wababwira hari hafite ubwiza ubwiza ureba urebesha amaso hari hatuye abantu bafite gufatanya bafite gukundana bafite gusabana ariko abantu bakunda ibimera bakunda kureba bakabona ibiti byiza erega burya ahantu kuhakunda ukakundira uko hateye ukareba imisozi ukareba ibiti byaho ukabonye abantu
hari none se aho ni kuhe murenge ni mu kahe karere mu madamu Kantabana
uyu munsi ni mu karere ka Kamonyi ni mu murenge wa Rugarika ni mu ntara y'Amajyepfo
reka tuhagarukeho mu kanya mwarimu Gasimba mukunda kwandika mu Kinyarwanda iki gitabo ku isoko se ahandi cyanditswe mu Kinyarwanda mbazi hambere mwaranditse imivugo n'icyo gihe imivugo yanyu yabaga mu Kinyarwanda ifite icyo nakwita inganzo yimbitse mu muco w'abanyarwanda kugira ngo wandike abantu babashe gusoma no kwihutira gusoma icyo wanditse bisaba ko wakwandika ute mu yandi magambo nk'iki gitabo ku isoko se ahandi hari icyo bikubwiye wumvise iyi nyito ese uwakwifuza kubasoma igitabo nk'iki yagira amatsiko biturutse kuki mwarimu Gasimba
karekezi urakoze icyo gitabo icyo kindiye nta kindi bite kuntera inyota kuko sindagisoma iyo numvise umunyarwanda umunyarwandakazi wandika ushyira ahagaragara ibiri mu myumvire ye mu rwibukiro rwe mu mbamutima ze mu ndotero ye yewe numva bishimishije cyane ariko nongere mubwire nti mfite inyota cyane yo gusoma icyo gitabo ku kibazo mbajije rero yandika ute kugira ngo bagusome kugira ngo basome ibyo wandika ntabwo umuntu abanza gutekereza ngo ngiye kwandika gutya inganzo iragufata noneho mbere yo kwandikira abandi ahubwo ukabanza kwiyandikira ukavuga uti ngiye kwatura ibindimo noneho ukabiza ishusho ishobora gutuma abasoma ibyawe bakumva bagasobanukirwa ni nacyo gituma twandika mu Kinyarwanda kubera ko tuba twandikira abanyarwanda ahubwo ikibazo kikaba yuko igitabo iyo kivuye ku isoko kigeze ku isoko ngendeye kuri iyo nyito nziza inakire yahaye igitabo cye abantu hari ubwo batagishyikira cyangwa nacyo ntikibashyikire ubwo kikaba ari ikibazo cya mbere wenda ngira ngo nacyo tuze kugira icyo tukivugaho
nta kibazo
kubera ko ku ruganda rw'igitabo mu Rwanda ntabwo rwateye imbere n'izindi nganda z'ibicuruzwa rero hakaba hari ikibazo cyo gushyikirana n'abantu nanjye urumva igitabo Immaculate cyarasohotse ifite inyota yo gushobora kugisoma ariko ntabwo kirangiraho ngira ngo ahandi wabonye yuko igitabo gisohotse gihita kigera ku bantu ako kanya ariko ubwo nanjye ndatekereza yuko kizangiraho
buriya kizabageraho ubwo nicyo bagira ngo nsabe gato madame Immaculate Mukantabana ntabwo twasoma igitabo cyose kuri radio ngo bishoboke ariko muri make cyane nagira ngo hari ahantu nagisomye kubera ko aha hantu hose ugenda usobanura imisozi ibibaya n'imihanda ni ahantu nanjye nzi neza nanyuze nagenze n'amaguru ku buryo mpabona nagira ngo ku rupapuro rwa 37 urebe hari ya hafi madam Kantabana uhereye hari ugira uti ibiti udusomere gato yatwumve ni umusogungiro
murakoze cyane yereka nze mbasomere ibiti by'imitarama by'amashami menshi bikaba bigufi babigiraga imyugariro ko byasanganyaga irembo kumenya ibyo bidukikije kuva ku kibondo kugeza ku mukambwe byaduhaga kubana amahoro nabyo no kwiga kubikoresha mu muco gakondo rero yuko uruzungu rwica bimwe mu muco wacu twahumbikaga umuriro wacanyizo nk'izishyamba akavumbika umuriro akarahurira umuturanyi utabonye ko atashya wicaniye inyayo ubwo hadutse ibiriti ikirenze iminsi ibiri igikabije gikoreshwa itatu aho wahagararaga haba ku mukabeza mu rutovu mu mpinga ya ngoma cyangwa hasi nk'umusazi warebaga samuduha ukabona umudugudu mwiza ubereye amajyambere amazu yari yubatse ku rusisiro haruguru y'umuhanda yagiye
uti ku isoko
rekeraho
uti ku isoko si hahandi nibyo koko uvuze uti samuduha ni ku isoko si hahandi muri make urakomatanya ibidukikije imibereho kamere y'abantu ni hambere birumvikana ari ukagira uti hari n'ibyahindutse urebye uhereye ku byahindutse madam Kantabana ubona imibereho yawe cyangwa se n'iy'abandi mwabanaga yarahindutse utihere ku bidukikije byahindutse hari ya samuduha
muri iyi minsi usanga ibyo umuntu yabonaga nk'ayo mazu meza n'amazize ngo yagiye he iyo ntayahari n'ubu ngubu ntabwo barashobora kuyubaka ibiti by'ishyamba rero byo ubu bishobora kuba byarabaye byinshi kubera ko hari n'ahantu henshi hatahinzwe ariko mbere wabibonaga nyine ari ubwiza kuko wabonaga n'imirima ukabona n'ibyo biti by'ishyamba ukabona nuko kusabana wacanye udukwi tw'utunyayo utwo n'izo utunyayo ni twa tundi tudakomeye umuriro wazima akaba yajya kurahura ku muturanyi ubu sinzi niba bakirahura ntabwo ndiyo ariko ubu bashobora kuba batakirahura kubera n'ibyo byose no kuba umuntu adaturanye n'undi
mwarimu Gasimba hari nk'aya magambo madame Mukantabana asobekeranije ariko yungikanya ashyira hamwe ku buryo wumva binogeye ugutwi mwakunze kwandika ibitabo imivugo mwagiye mutangaza bimwe bikabaha n'ibihembo mu rwego mpuzamahanga navuga nk'ibiherutse kubahesha igihembo cy'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa francophonie mwahawe muri 2013 ushobora kwandika mu kinyarwanda ukabona igihe mu rwego mpuzamahanga muri make tubagarutseho gato ya mwarimu Gasimba iki gitabo cyangwa se inyandiko zabahaye igihembo mpuzamahanga
ntabwo nabisubiramo byose ariko reka mpere ku kantu gatoya inakire avuze
yego
avuze ikintu gikomeye cyane ku banditsi avuze ikintu gikomeye ku banditsi cyangwa ku bahanzi n'abanyabugeni muri rusange ntabwo iterambere ry'ibintu ntabwo ari iterambere ry'abantu kuko iyo avuga ati ni urukumbuzi rwinshi numva afite kumbura rya kera avuga ati amazu ari hehe ntayagihari ati bya biti biri hehe ntabigihari hari uwavuga ati ariko se uwo muntu ni umunyarwandakazi u Rwanda araruzi azi imiturirwa iri mu kuzamuka hirya no hino azi imidugudu ya kijyambere azi imihanda yuzuye za beto na za sima na za kaburimbo ku buryo yewe namwumvise cyane no muri icyo gitabo nyine nkubwira mu kanya icy'ibiruhuko cyabonye igihembo cya francophonie kandi cyanditse mu kinyarwanda nabyo umuntu yagiragaho hari aho mvuga ndatse u Rwanda umurage w'ingenzi urakeshwa b'ingenzi bageze kera muri iyi si yera u Rwanda rw'iwacu bakanga ubucuruzi sinavuga ibyiza dukesha bo beza ntabanje guhunda amazuba y'u Rwanda n'ishimwe n'impundu bemeze Burundi batiye n'undi bo baje umurindi batahura u Rwanda bakanda ibigunda bahuza amashyamba bashaka agahamba bishwe n'imambo na ya miharambo baronse iyo nkuru ntibari imituro agahamba baronse basangira bose nubwo busabane yavugaga numva abanditsi aricyo dukwiriye kwibandaho
ko yewe ntabwo ndashobora gusoma igitabo cyari ko ndumva ngize amahirwe yo kugisoma cyankungahaza kwandika rero ngira ngo ni igihembo cya kane nabonye mpuzamahanga bwa mbere nanditse igitabo nyine cyo kwereka abantu ko bandika cyitwa indangu z'ubwanditsi icya kabiri nacyo cyabonye icyo gihembo na cyanditse nkindura mu kinyarwanda igitabo cyanditswe kera imyaka 500 mbere ya Yezu Kristu naragifashe kiri mu gifaransa ubwo bagikuye mu kigero cyo bagikuye mu gifaransa noneho jyewe nkivana mu gifaransa nkinjira mu kinyarwanda Edite Rwa ntabwo nzi niba ukizi
ndakizi twakivuganyeho ahubwo twibutse inyito yacyo mu kinyarwanda
Edite Rwa nakise Budido Umwami
ye Budido Umwami
Budido Umwami ari naho buryo havuye bya bindi ngo bya complexe de dite ni ukuvuga inzoberanyo ya Budido kereka dufashe igihe tukazabisobanura igitabo rero cya gatatu nabone igihembo cyitwa Gasharu cyanatangarijwe i Burayi mu itangarizo ry'ibitabo byitwa Ramata nacyo kirahari gishobora kuboneka
nacyo twakivuganye aho
ndakibuka ngira ngo urabyibuka hanyuma icyubu rero cyo tutavuganyeho kirimo ako gace k'umuvugo navugaga cyitwa ibiruhuko cyo nacyanditse igihe kirekire nacyanditse guhera muri 1979 kugeza mu 2013 ubwo ni imivugo nagendaga nandika ariko njya kurobanuramo imivugo 17 ndavuga nti reka nyandikire abantu nacyise ibiruhuko kubera ko akenshi nacyandikaga mu biruhuko cyangwa se muri konji ariko nkanacyandikira cyane cyane nk'urubyiruko kugira ngo igihe bari mu biruhuko be kujya bipfayonza be kujya bifata nabi basome nk'izo nyandiko za mukuru wabo barebe icyo bashobora kuvanamo inyigisho cyangwa se cyo kwishimisha kuko ubwanditsi mbere na mbere kuba ari ukuryoshya ubuzima ni ugukora ku buryo ubuzima buryoha nubwo n'umuco wo kwandika wadindiye nubwo n'umuco wo guhanga wadindiye nubwo n'umuco wo gusoma wadindiye uzamenye yuko n'igihugu cyadindiye nubwo cyaba cyerekana ko gifite iterambere ry'ibintu imihanda amazu n'ibindi nk'ibyo kuko ibyo ngibyo n'amatungo barayubakira nkatwe abantu
mwarimu Gasimba Francisco Saveri muzamuye amagambo meza yubaka cyane ko ni nayo mpamvu yatumye uyu munsi mpaguruka nkagira nti reka tuganire ku Kinyarwanda kubandika Ikinyarwanda kubera ko nanjye nkunda gusoma kenshi abantu bandika cyane muri kino gihe abakiri bato araboherereza email araboherereza ubutumwa bundi n'amabaruwa asanzwe bandika wareba uburyo bandika mu Kinyarwanda n'abarangije kaminuza ugasanga ntibyumvikana bisa nk'aho ari Ikinyarwanda batari Ikinyarwanda Madame Mukantabani Makire mu gitabo cyanyu ndakigarukaho ndebye ku rupapuro rwa 40 ndagira ngo ngire mbasabe mugira ko mudusomera gato cyane igitabo cyanyu mwanditse nongeye nibutse abatangiye kutwumva ko ni igitabo cyitwa ku isoko si hahandi ariko ntimusome ngo ku isoko si hahandi ku rupapuro rwa 40 ndagira ngo hano mutangira mugira muti nta warazaga imyaka
murakoze ngo nari nduho mvuga n'ubundi ubwiza bw'aho hantu nubwo no gufatanya kw'abaturanyi n'abavandimwe
nibutse ni Samuduha mutubwira
umusozi wa Samuduha nta warazaga imyaka cyangwa ngo arari ihinga n'uwarumbyaga yarasakirwaga nta kwicwa n'inzara ahandi byiza basangiye akabisi n'agahiye nta mwihariko ku butunzi n'ubukene ibyago n'ibyiza urupfu no kuramba byarasangiwe ubudehe bwahozeho bagira inzoga batayigira bakarima bagasanza amasinde bagatera bakabagara bakanasarura bafatanyaga guhura no kugosora amasaka bakayahunika batanguranwaga n'insindagira bigega bisange bayakuye hasi bagisakaza ibyatsi barizinduraga biba by'ubwatsi bakabitura bagasakara inzu bakayihendera bagataha gushinga imiganda iyo babifatanyaga inzu barayihagarikaga izibyuzuriraho bazituragamo uwo munsi ubanza harimo amagambo akomeye arahigeze kumbwira ngo harimo Ikinyarwanda cyinshi batakibuka cyane cyane abakiri bato
arakomeye nibyo nange nsoma hari amagambo y'ibiti ibyatsi nasoma ngasanga bisa nkaho ntigeze bimenya none se nkaha madam kantabana murasa nk'abavuga ingingo ijyanye n'ubufatanye ubuvandimwe mu banyarwanda mu baturanyi nshobora kuba nibeshya aha mwagira ngo mushimangire iki mu myandiko yanyu
aha ngaha nashakaga kwerekana ko abantu babanaga neza icyo kintu bakiretse ariko cyarashimwaga cyarabafashaga kubaho no kubana banezerewe burya niyo abantu bafatanya nka biriya byo guhinga ubudehe babikora banezerewe
muravuga mbere ya jenoside icyo kintu se iryo pfundo ryatumaga abantu babana neza musubije amaso inyuma ni irihe ryatumaga abantu babana neza icyo gihe hambere
ubundi icyifuzo cy'abantu ni ukubana neza mu by'ukuri kuko burya buri wese aba akeneye undi ariko kubera inyigisho abantu babona n'izo bumva bagenda bahinduka bagahindura imico bagahindura imibereho ugasanga n'ibyo bakoraga byiza ntibakimenya ko ari byiza ahubwo bagakora ibibi
nibyo mwarimu Gasimba yazamukiyeho mu kanya agira ati igihugu kitandika igihugu kidasoma igihugu abantu badasobanura imbamutima zabo ni igihugu kiba gishobora kuba cyagira ibibazo mwarimu Gasimba niko namwe amagambo madamu Kantabana asomye muyumva cyangwa se murayumva ku bundi buryo
nuko ntarasoma igitabo ariko ibyo yadusomeye n'ibyo yavuze birabyumva cyane kubera ko umuco ikinyarwanda biri mu kuducika pe biri mu kuducika fata nk'urugero rw'ubukwe hari igitabo nacyo muritse gusohora cyitwa ubukwe wacu abantu bashimye cyane ngira ngo nerekane ko umuco wo mu bukwe wa wundi mwiza kurambagiza gufata irembo gusaba gutebutsa gushyingira gusikurira kugera mu rugo cyangwa kuramukanya gutekesha yuko ibyo bintu usanga biri mu kuzimira ahubwo nyine nk'uko Mukantabana yabivugaga hari mu kuza ikintu cy'uruzungu navuga rikagira umutwe n'ikibuno niba nakoresha ayo magambo kubera ko umuhango nk'uwo w'ubukwe ubusabane bwa bundi bw'imirimo yose abantu bakoraga hari ikintu yavuze cy'uko abantu bubakaga bakubakirana uzi ko kera nkiri umwana nabonaga nk'umuntu yubakisha noneho bakamutwerera imboga nk'uko batwerera umuntu yagize ubukwe ntabwo iyo uri kubaka bari mu guto gutunga igisenge uko kera bubakaga ntabwo wabyifashaga wenyine ahubwo wasangaga inzu barimo kubaka ari ukubakirana pe ari ukubakirana abantu bakabifatanya byose ariko nari mu kuvuga kirakomeye cyane nanjye nabikomejeho ni ikiye nuko abantu bibwira ko bari mu gutera imbere kubera ibintu babona biri mu kubakikiza byo biri mu kubakikiza ariko ubuntu ubusabane ubuvandimwe ubwisungane ukubwizanya ukuri ugasanga birimo biragenda bizimira rwose bizimira ugasanga ibintu abantu barata ni bya bindi nyine by'ibikoresho ngo bagezeho gusa kubyo rero hari iyo soko yavugaga ariko nongere nisegure si ndasoma icyo gitabo iyo soko yavugaga ntabwo ari yayindi ko ntabwo ari yayindi impamvu zabihinduye
ndabashimiye mwarimu Francisco Xavier Gasimba birumvikana kuba twumva turaganira ku gitabo giherutse gutangazwa n'umunyarwanda kazi Immaculé Mukantabana igitabo yise ku isoko si hahandi turifashisha kandi mwarimu professeur Gasimba Francisco Xavier kubijyanye no gusobanura no gusesengura neza inyandiko iki gitabo cyatangajwe mu minsi ya vuba nibutse kandi ko mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Madame Immaculé Mukantabana iki gitabo cyanyu nanjye cyanteye amatsiko nk'uko natangiye mbivuga nk'uko nabivuze kubera ko ahantu mwanditse nanjye ni ahantu nzi nagenze n'amaguru nagenze inshuro nyinshi imisozi muvuga ibibaya muvuga imihanda muvuga ni imihanda nzi nanone ariko ni hambere. Ntangiye nabajije impamvu mwanditse igitabo. Nk'ubu mwumva igitabo mwanditse mwarimu Gasimba yavuze ko nawe atarabasha kugisoma. Abantu bagisomye bababwiye ngo iki ku gitabo cyanyu abagisomye.
Mpereye kuri icyo ngicyo muvuze abatoya cyane nibo bavuga ko ari amagambo akomeye, ariko abagisomye ari bakuru aravuga ngo aya magambo ahubwo yari akwiye kugaruka mu Kinyarwanda akongera agakoresha abato bakayamenya. Ubwo rero mu by'ukuri mu kwandika harimo ibitekerezo bitatu, harimo gushima abakoze neza mbere ya Jenoside na nyuma yaho, harimo kugaya abahemutse. Kuko ibi byiza navugaga nibyo byatumye mvuga ngo ku isoko si hahandi, nuko nari ntakibibona. Ubwo rero hajemo kugaya abahemutse kubera ko nyine bakubujije ibyiza. Ikindi kirimo ni inama mu bice biheruka, harimo inama. Ibintu byarahindutse koko, ariko dufate ingamba kugira ngo tubeho neza, dufate ingamba kugira ngo niba hari ibyo dushobora kubaka byasenyutse tubyubake, dufate ingamba kugira ngo n'ukeneye uwamutera inkunga ngo atambuke bishoboke tubeho.
Ni ingamba zito
nibyo bitatu birimo.
Nibyo bitatu ni intego, harimo n'ingamba mugira muti niza abantu bafata kugira ngo niba hari icyo bakosora n'icyo hari icyo bakongera gukora ku bundi buryo kibe cyashoboka. Mwarimu Francisco Xavier Gasimba, madamu Kantabana agarutse ku ngingo nange nari nyikomojeho ngira nti abo abakuze barasoma bakabyumva ariko abakiri bato basoma ntibabyumve. Igitabo nk'iki cyangwa se inyandiko zitangazwa mu Kinyarwanda zashishikarizwa zite abakiri bato, urubyiruko ku buryo babisoma bigatuma banamenya Ikinyarwanda ubwacyo ndetse n'umuco ukubiyemo?
Ihera hejuru zijya guhona zihera mu ruhongore. Umwana apfa mu iterura, iyo ni imigani Abanyarwanda baca ubanza n'ahari n'abakiri bato nayikimenya batakumva icyo uvuga.
Nicyo kibazo.
Ariko hari aho bituruka, nuko ni bya bindi ngo utaganiriye na se nta menshi se kuyabise yakijyavuze. Uwo mugani ntiwuzi?
Ndawuzi, ndawibuka.
Kandi Abanyarwanda nyine kera bajyaga guca umugani basa nk'aho ari ukwegeranya ubunararibonye bakabukubira mu mvugo imwe ihirimye, noneho ikaba inyigisho ukagenda yigisha. Ku buryo njyewe nsanga kibazo kiri mu buryo abana barerwa. Ntabwo wavuga ngo reka ngo turanditse ngo reka tubashishikarize inyandiko, ese ubwo ubuhereye hejuru, kandi nta nubwo wazibashishikariza utose ko hari ibindi bo baba bakeneye ko tuvuga ngo indangagaciro, ariko ko hari indangagaciro burya yihariye tutanazi mu rungano rwabo. Nkaba ntekereza ko ahubwo kuri icyo Mukantabana akomezaho cy'ingamba njye nazikubiye mu muvugo mugufi urimo muri icyo gitabo cyitwa Ibiruhuko nyine natangaje ejo bundi, ngo uburere butangirira ku buriri bukanyura ku kiriri bugakomereza mu ishuri bukarangirira ku kiriyo. Ni ukuvuga ko inzira nyayo yo guhindura abakiri bato, kuko twebwe dusa nk'abarenze ibihaniro ahari, ariko igishoboka icyo twakora mu ngamba z'uburezi nuko ababyeyi batangira, umugabo n'umugore bagatangira kurera umwana, gufatanya kurera umwana akiri mu nda. Ntabwo nzi niba wumva icyo nshaka kuvuga. Umwana uri mu nda niho atangira kurerwa, akiri mu nda, akiri busoro mu nda. Icyo gihe umugabo n'umugore bagomba gufatanya kumurera bamuha wa muco mwiza, noneho ukamwarikamo wenda umwana akazavuka abona yuko avutse mu babyeyi bamukunda. Kibi ni hahandi umwana apfa mu iterura, iterura umwana no kuvuga kumwita izina. Mu ishuri naho, mu ishuri nkanjye ndi umwarimu, nzi ikibazo cy'itozamuco uko kimeze, cyangwa se gutoza abantu gukoresha no gukunda Ikinyarwanda no gukunda ubwanditsi, wandika cyangwa usoma ibyo abandi banditse. Ibyo ngibyo ni ibintu nzi cyane, mbona sinavuga ngo yaracitse ariko n'ibya bindi bita ikibazo cy'ingutu icyo bita definitive no mu Rwanda kera baravuga ngo umwana ni umuryango niba tudashakiye mu bana icyo kinyarwanda tuvuga uwo muco tuvuga iyo myifatire myiza tuvuga ni uguta igihe rwose ntimuvuge ngo ndaca igikuba mbona ari ikibazo gikomeye cyane.
Ndabashimiye Profesori Gasimba, ndabashimiye Madame Immacule Mukantabana kuba twumva twaganiye ku gitabo gishya cyanditswe n'umunyarwandakazi Madame Immacule Mukantabana, igitabo yise Ku isoko si hahandi. Twaganiye kandi na mwarimu Francisco Xavier Gasimba, yadusogongeje ku rutonde rw'imivugo yanditse yise Ibiruhuko. Ni imivugo yabonye igihembo cy'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa cya Francophonie muri 2013. Tuzakomeza kandi kuri mikoro hano i Washington, mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Naho ubutaha
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.